Amakhosi oqala isahluko 21 verse 1. Kwathi emva kwalezo zinto uNaboti waseJizreyeli wayenesivini esasiseJizreyeli eceleni kwendlu yenkosi u-Ahabi inkosi yaseSamariya. Verse 2. U-Ahabi wakhuluma kuNaboti wathi, ngiphe isivini sakho kuba sibe isivande sami semfino ngoba siseduze nendlu yami. Ngikunike isivini esihle kunaso esikhundleni saso, kepha uma kukuhle emehlweni akho, ngiyakukunika isiliva libe intengo yaso. Verse 3. Wayesethi uNaboti ku-Ahabi, makube kude nami ngenxa kaJehova ukuba ngikunike ifa lawo baba. Verse 4. U-Ahabi wangena endlini yakhe ehluneme, ethukuthele ngenxa yezwi abelikhulume kuye uNaboti waseJizreyeli. Ngokuba wayeshilo ukuthi angiyukunika ifa lawo baba, walala embhedeni, waphendula ubuso akadlanga lutho. Verse 5. Kepha kwase kufika kuye u-Izabheli umkakhe, wakhuluma kuye wathi, uhlunameleni umoya wakho kuba ungadli lutho na? Verse 6. Wathi kuye, ngokuba ngakhuluma kuNaboti waseJizreyeli, ngathi kuye, ngiphe isivini sakho ngesiliva, kepha uma uthanda ngiyakunika esinye isivini esikhundleni saso, kodwa wathi angiyukunika isivini sami. Verse 7. Wayesethi kuye u-Izabheli umkakhe, manje nguwe ophethe umbuso waka-Israyeli na, vuka udle inhliziyo yakho ithokoze, mina ngiyakunika isivini sikaNaboti waseJizreyeli. Verse 8. Wayeseloba izincwadi egameni lika-Ahabi, wazinamathelisa ngophawu lwakhe, wazithuma izincwadi kumalunga nakwabakhulu ababesemzini wakhe, abakhe kanye noNaboti. Verse 9. Waloba ezincwadini ukuthi, memezelani ukuzila ukudla nimbeke uNaboti emqoka kubantu. Verse 10. Nibeke amadoda amabili, abantu ababi phambi kwakhe afakaze ngaye ngokuthi uthukile uNkulunkulu nenkosi, bese nimkhiphela ngaphandle nimkhande ngamatshe afe. Verse 11. Amadoda omuzi wakubo amalunga nabakhulu ababehlala emzini wakubo enza njengokuthumela kuka-Izabheli kuwo nanjengokulotshiwe ezincwadini ayezithume kuwo. Verse 12. Amemezela ukuzila ukudla ambeka uNaboti emqoka kubantu. Verse 13. Lawo madoda amabili abantu ababi angena ahlala phambi kwakhe, bafakaza labo bantu ababi ngaye bathi, yena uNaboti uthukile uNkulunkulu nenkosi, base bemkhiphela ngaphandle kumuzi, bamkhanda ngamatshe wafa. Verse 14. Base bethumela ku-Izabheli bethi uNaboti ukhandiwe ngamatshe wafa. Verse 15. Kwathi u-Izabheli esezwile ukuthi uNaboti ukhandiwe ngamatshe wafa, u-Izabheli wathi ku-Ahabi, suka udle isivini sikaNaboti waseJizreyeli engaba kukunika sona ngesiliva ngokuba uNaboti kasekho ufile. Verse 16. Kwathi u-Ahabi esezwile ukuthi uNaboti ufile, u-Ahabi wasuka ukuba ehlele esivinini sikaNaboti waseJizreyeli ukusidla. Verse 17. Izwi likaJehova laselifika ku-Eliya waseThishibi lathi, verse 18, suka wehle umhlangabeze u-Ahabi, inkosi yawo Israyeli oseSamariya, bheka usesivinini sikaNaboti lapho ehlele khona ukusidla. Verse 19, uyakukhuluma kuye ngokuthi, usho kanje uJehova uthi, usubulele wadla isizi na, bese ukhuluma kuye ngokuthi, usho kanje uJehova uthe endaweni lapho izinja zaxhapha khona igazi kaNaboti, izinja ziyakuxhapha negazi lakho, yebo, elakho. Verse 20. Wayesethi u-Ahabi ku-Eliya, usungitholile, wena sitha sami na, wathi ngikutholile ngokuba uzithengisile ukwenza okubi emehlweni kaJehova. Verse 21. Bheka ngiyakwehlisela okubi, ngikukhukhule nginqume ku-Ahabi wonke umlisa omncane nomkhulu kwa-Israyeli. Verse 22. Ngiyakwenza indlu yakho ibe njengendlu kaJerobowami indodana kaNebati, nanjengendlu kaBahasha indodana ka-Ahiya ngenxa yesicunulo ongicunule ngaso wonisa futhi ngaso u-Israyeli. Verse 23. Nango Izabheli uJehova wakhuluma wathi, izinja ziyakumudla u-Izabheli ngasogangeni lwaseJizreyeli. Verse 24. Owaka-Ahabi ofela emzini, izinja ziyakumudla nofela endle, izinyoni zezulu ziyakumudla. Verse 25. Kepha kuba ngakho njengo-Ahabi owasengisa ukwenza ukube emehlweni kaJehova edudwa ngu-Izabheli umkakhe. Verse 26. Wenza isinengiso esikhulu ngokulandela izithombe njengakho konke ukwenza kwama-Amori agxoshwa nguJehova ngaphambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 27. Kwathi u-Ahabi sezwile lawo mazwi waklebhula izingubo zakhe wembatha indwangu yamasaka emzimbeni wakhe, wazila ukudla walala endwangeni yamasaka, wahambahamba kancane. Verse 28. Izwi likaJehova lafika ku-Eliya waseThishibi lathi, Verse 29. Ubonile yini ukuthi u-Ahabi uyazithoba phambi kwami na? Ngokuba ezithoba phambi kwami angiyukwehlisa ukube emihleni yakhe, kepha emihleni indodana yakhe ngiyakwehlisela indlu yakhe okubi.